Production.
Pirate Beats Production.
Tell it cause they are from tonight. We got a lot to space time, so let go. And say what they look down here waka. Katiku sola munga tunga commando. Babi ko kunyanga twezinze. Mpolu chupandu nywen vimbe. Twali tumani do ingira late. Katio rebo baba to kwata late. Ngatu siba waka neva landi road. Boza nena rose. Kati abasajja batutadde ekidongo kakikolere anti kati tubaleka waka pati mudu kuchakala kudigida abadigize bategedde nze bitala byatutadde nawe nga kyakoledde pati mudu kuchakala kudigida ekibala kyo kyajjudde boss ladies nga mwakedde waleti ndaba zo zajjudde kitegeeza twakikutte. Aba digize tubalage ku mubiri bw'okwata mu kiwatoto mebe. Tuzina nti twase mu kikiri. Wine up your waist and shake your bamba. Twali tumanyi doyingira late. Kati olwebo baba tukwata late. Nga tusiba waka ne balandiroad. Bozane na Rose. Kati abasajja batutadde ekidongo kakikolere anti kati tubaleka waka pati mudu kuchakala kudigida abadigize bategedde nze bitala byatutadde nawe nga kyakoledde pati mudu kuchakala kudigida. Tuli kuzekeza from tonight. We got a lot to space time to let go. Ate wade lockdown ewaka kati kusola munga tunga komando. Twabikowo kunywanga twezinze. Mpolu chupandu nywe mvimbe. Echibala cho cha jude. Boss ladies nga mwakete. Wallet ndaba zo za jude. Chitegeza twa chikute. Kati abasajja batutadde echidongo kakikolere anti kati tubaleka waka pati mudu kuchakala kudigida abadigize bategedde nze bitala byatutadde nawe nga kyakoledde pati mudu kuchakala kudigida. Kati abasajja batutadde echidongo kakikolere anti kati tubaleka waka pati mudu kuchakala kudigida abadigize bategedde nze bitala byatutadde nawe nga kyakoledde pati mudu kuchakala kudigida.